When you call me
swallow, I'm
just a little rabbit.
Yeah. Okay. Sijaanza
anza
na wanaogopa ka Lucas juna bring fire chika kwa kina Lucifer na lights gas pieces flani ya fake za embassy wanatry kunyanganya taji na wamefanya kitu positive nika kunyanganya mtu picha na wamemwachia negative ni a play once or twice naweza kwa maisha yako ka seat belt kwa ride hadi ufike kwako kani sweet then rewind na unisikize once more sai lupa na nita small bro a pass na chihuahua wanadaini na potential kama utenya volcano na daido niwe na tumbo so kama mtu anakosha ko wana jam vile na flow wana dieti mini mro wana dai nimego commercial na niko kwa stage mtani na ngoja ndai za kwenda tao hao wanataka kujua mimi ni nani wanajiuliza maswali ati 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 Hata watambui mini nani, hata watambui rabbit Hawatambui trickster, watambui kakasungula Ati, ati, ati Mindio, future wa rap, cheki kwa fortune cookies Character from way back, cheki old school movies Prodigal son, I'm back, nisha spend nimerudi Wanasema niko mad, kila time wanime lose it Natoka ukingo flani, mwisho yangu ijulikani Utashanga vitu watu ufanya hadi wapate money Hadi kupigwa njeve usiku tao kwa street flani Promoters nioshe chapa Nafa nilipe rent na nilishe daughters jaza Miuzunguka Nairobi niki saka do Kastike watch kabla igonge 24 Na switch na kutwist ili ni why a new flow Kani Mike Nime cheze upro Ka Kanu Drogba Oliech na Eto Wanta kujua mini nani wanajuliza maswali Ati, ati, ati
Nasikia mesa inasleep Nikwele na jona na pass Akini pesi ya chihuahua
Ata watambui mini nani Ata watambui rabbit Awatambui trickster Watambui kakasungura Ati, ati, ati
Hey bana, wasewa na maswali bana Kwani hapa ni shule ndo mnauliza uliza maswali Dio mana miwa ni party Ukweli, round yao ni party
Hawa ni party kwa track, niko lost car Caesar Napiga madem kata, wananita Mr. Caesar Media wanasema hii album, instant ya safer Mindio boss, uliza Lude na Sharifa Technicalities kwa game, uneza nita FIFA R.I.P. Wikimosh, Boxy, K-Rap na Isa Lady S King Kong, Dry na Fraka la Iza Wanga sikosi kwa strips, daily can use paper Sa saba, sa moja, sa tatu can use anchor Kando ya mapinchi, mapedi na feel safer Uneza nita tremor, vile na shaky industry Naangaza njia na mitaa, na jona na pasaris Na bani za master, Sivago na Aris Wamekwama kwa chess, wanajuliza ni ages Wanatafta move next na tushajua ni wazi Kwa mba brain zao zina tubes tu na holo kama ndazi Azi, 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 ati, ati Oh yeah, yeah, rabbit Nisiulize maswali kama mna answer, unajua? Kapa ni shule na wakini mneza uliza Sneed, hizi ni classics to classics to classics to classics to Tony Joe meiva kwa track Na niluambia kitambo Awajui vile kuna come na vile kunaenda